eɗen goodi yande joni ƴaɓɓori min tawi sappo e joyi habaruji fulfulde studio Kalangu kettinɗo fano woɗi sumana Amadou Diango to habaruji ɗi nani koye habaruji ɗin. Caggal hippitere wande to e nan boso himɓeje doggunoɓe puɗɗino garta ɓe keɓanamadou konna balla ga nonni sukaɓe weelaɓe laatiɓe nema ngal ana keƴana ɗum noyi wonnoɓe joguira e leydi men Niger min garan dow muɗum. Tewtol talkude wiyetede brevet kañum ndu waɗama gassi amma ƴeewol ko heɓaɗo ndu konɗa fuɗɗama keñan ɗo galdu ñemey. Nonni hande ara filla ko darto yewtere min pinna min gaddanan on dow filla ko darto awtirde ji cuɓaɗi leydi men Niger ɗo. Kori jan hirti e moɗon caggal hippitere waɗande ñalaɗo ñande to enɗan boso yorno andu ɗum himɓe Boko Haram. Joni oni himɓe laatiɓe doggino dillino puɗɗina garta gam batte waɗa gurdamu e nder wuuro boso ɗon endam dillunoɓe enda ndenene ka ɓe garti ɓe gaddanamadou konna ballaga yorno maire boso mbiyeteɗo Bakoma Amadou Haaliri o wii ko watto galleji kem tati won ko waddana ballaga ñamri sikketen enen maire mo boso.
Jeɗɗire ni komiɗen nder horrudo himɓe woɓɓe artino jeehi ko waɗata joom en ɓaaleli keme tato garti boso iɓe tawda e sukaɓe maɓɓe e de kiraɓe maɓɓe fuu. Gomnati wonno yaranaɓe balla ñamdu li'orɗum e sukkar gam sumayere warɓe wallude du no hene siryade gam yarandaɓe balla ñamdu ɗumin kokkiɓe no waɗanamɓe lewru muɓɓuru. No wodi wonɓe no waɗa ɓerɗe ɗiɗɗiɗi kam en kota nato kam en kotu amma basi gom fuu wala. Minen ardiɓe wuuro gon min fuu min garti limamiɓe wuuro gon du no wondi he ami denne himɓe no bawi garti lewru fuu gomnati no kamɓe ñamdu maɓɓe hakkillo fukkingo warti himɓe puɗɗi lumako mum en.
O woni Mamadou Bako maire mo wuuro Bosso. Horoye leydi Niger kiɗɗo mbiyeteɗo Mahamman Ousmane kañum du singi parti muɗum keso o parti takana RDR parti odu kondani hono filla ko darto hono singol muɗum keñal nde enda na mbiyen du kono assé wona koɓe joƴƴini ɓe kalni himɓe inde parti on no wiyete e tawaɓe parti on endam. Caggal majjum ene miccitan du kondani cuɓakoɗe leydi men Niger lewru février ƴaɓɓindu enda kanko Mahamman Ousmane e bandiraɓe makko fuu ɓe tewtayna har filla ko darto tewtol laamu leydi men Niger e député en do inde parti mbiyeteɗo fawara jondu kondani MNRD hanɓuri ndenene kayi hande ndene kanko Mahamman Ousmane omo tawa suudu sawar député do inde on ɗon parti ɓe cinguidu parti RDR on endam. Nonni fawara jondu konda har filla ko darto cukaloye weelakoy ko mbiyete cukaloye weelakoy kamwoni hono sukaɓe laatiɓe ɓe ñamduji mum e ngalana keƴana ɗum na muyna e heƴƴini ɗum tawama ɓe jottake ele hembre fuccukaɓe sappo e jeyonno endam ɗum du wonno diidolngol OMS diidi OMS woni fedde leydi duniya hawjinde filla ko darto jamɓalli himɓe tawama du fawara joni hono himɓe oni ɗum fedde leydi duniyaaru bureau muɗum mawɗo joɗiɗo mbiyeteɗo OCHA mo ñeme kañum on ko hokki habaru wiide ke région mo Zender e maradi e diifa kañum e doso ɗo ɓuuri hono cukalel ko enen dafa koye beelakoy koye endam. Docteur Mamman Sani neɗɗo laatiɗo andude do filla ko darto hono ko himɓe ñanto ñamriji o haalani ɗum jallama e rama kenda
o Niger
nder leydi Niger de ni filla rafike ƴoron ñamdu no waɗe hakkunde himɓe to rafike ƴoram ñamdu ñiɓoru ɓandu ɓuuri hewde hakkunde sukaɓe ɓe kewtaki duuɓi joyi illa duuɓi ujunaji ɗiɗi e joyi rafike ƴoron ñamdu du no hi e nokku fuu nder leydi Niger. Nder nokkuje gom rafike ƴoron ñamdu ɗan hewtake diidol go eto fedde duniyaru kawjeydu filla cellal diidi misali nder leydi maraɗi dow sukaɓe hemre sukaɓe jeegom rafike ƴoron ñamdu ɗam sattini sannehe maɓɓe tawi du fedde duniyaru kawjeydu cellal wi'i ko dow sukaɓe hemre sukaɓe ɗiɗo ɗam hani sattinande nden daari dimma sukaɓe leydi Niger tawaɓe nder rafike ƴoron ñamdu ɗam du sukaɓe hemre sukaɓe sappo jeho ɓen fuu tawan ɗan sattini he maɓɓe ndenne rafike ƴoron ñamdu ɗam ɗuuɗi sanne hakkunde sukaɓe ɓe kewtaki duuɓi joyi no hani gomnati ummo darano ɗum.
O wono docteur Mamman Sani caggal majjum ndu min andina o wiide min garto an e dow filla ko darto hono rafi heƴurgol ñamdu sukaɓe weelaɓe endan ɗum du konnal le yewtere mawde min gatto nde studio Kalangu caggal habaruji e Francire. Nonni har filla ko darto hono tewtol brevet ɗum waddi ko fa hande en hono direction mawɗo kawjiɗo jandeji hakkundeji ɗo ene gallu ñemey andini wiide ke hono har filla ko darto murtere golle ko janngoɓe ligotoɓe hoƴuno laawol gam batte murtude saabi fati brevet o wanno hanire o wi ɗum ɗon kay tokkitaka nene jangino ɓe gari gadi gollal on tewrugol brevet on endam kañum e fawar jondu konda ne ƴewol Salaha ne heɓira ɗum waddi ko fande Zakari Hima Barkire owon directeur mawɗo kawjiɗo fila ko darto jangino ɗo endam galle ñamen o haaldi e Moussa Mamma.
Qu'on a terminé le vendredi.
Min kantana nyande maude de. Gada majjun asawe on min gaddi dereji din. Alan kengan wadi ndarol ko heba dum gollal mungal noto hem subako o. Chador mo fu heba ka. Fa wadi joni mi heba to wi'a jangino Sali Warde wadde ndarol ko heba dum. Mi wadi no kuje kede to capital woni no wade. Kengan mi heba fu habaru majj. Capital sa jangira sigilaji din awauta wi'ede awaran wadde ndarol ko heba dum. Wattana ko yarata suka men to boni. Jangino noɓe ñame ɓen kamɓe cinni cuuɗi ɗen miɗen daara laawol mburtina ko heɓa ɗum hakkunde jeɗɗire nde ngam fedde ɗiɗo ɓere nde wartana ɗiɗi lewru juye no hani min jofa ɓe ɗo yaade jango
minen miccintan on ni hono tewtol brevet ngol enɗan ni ko waɗa ɗum ndu konɗan ni hono keɓol ngol enɗa kañum wonno ƴeewe joni fuɗɗa kana keñande enɗa galle ñame ɗo enɗan direction mawɗo kawjiɗo fila ko darto jandeji ɗi enɗan ni waɗi dow laawol ƴeewol ngol enɗan e fawar jondu ɓe mbi ɓe kolli ɓe mbi kaddi himɓe noddaɓe hano ɓe wara waɗa gollal ngal fu wari waɗi Adamu Yaya oɗo yo hoorejo no enɗan ko wiyete jiri kan woni hono fedde ƴeewoɓe enɗan to wiyete centre Garba Djibo o haaldi kanko ɗu e Moussa Mamma.
Comme prévu, les corrections ont commencé depuis hier.
Neresira ndarol ko heba fuddama illukenga no don tokira no wodiri janginobe ben no take ndarob ko heba ben do janginobe cuudi tati no gandarobe ko heba ben janginobe cuudi tati ben tanno itabe der communauté gon ko buri der ko won tawe jomun jangini cuudi tati e hawri nda do siriya gongol nimbe fu ngari noti kada majju no ndarol ko heba dum fudda no don tokkondira fano yantude ndenne mido mija do yaade jango fu no hanta Allah e salare jangino be jingodirbe gomnati on kebay fursa darma mi yodana ndarobe ko heba lasso e go lasso woni konoti ndenne min e mildam mi mila fu warti
donc vraiment je considère que le compte hier
non wontir fa hande har fila ko darso sonnugol hono nyamri do ko hoyan himbe dum du kondan no woni hore mun to ndan region mo tawa nder wuro tawan to wiyete bilbis kañum e kufan to enɗan tawa coggu ngu no henno waɗa e hoore muɗum coggu ngu darta sukkar kañum e gawri sene hisama sukkar o ene e gawri ɗenɗan ko watta kilo capanɗe joyyi wona no sonne ujunere e keme tati amma tamale luumo no wonno ujunaje tati e keme ɗiɗi nonne fa ande dubotoru maaro kandu konda ujunaje ɗiɗi e keme jeego no sonne wakkati o enɗan tamadu konda himɓe sonnoɓe luumo no sonna ujunaje nayyi e keme nayyi ɗum fuɗɗa ka to enɗan ni Bade Guechiri illum jeɗɗi lewru juin ndu enɗa gouverneur région enɗan mo tawa Abdourahmane Moussa kañum woni ko fuɗɗi ɗum ndennene kaydu kondan nani no ɗum woni ɗum warta to enɗan tawa
mi nani belɗum sanne dow fi cottirol himɓe ñamdu e ko yirnam kam hannden sahku walana luumo ujunaji tati amma kamni hannden nder cottirol ngol iɗu sonne ujunere e keme tati ndenne sayni yettore Allah ɗum ni woni baka amin minen talkaɓe gartol danegol mi waɗata ni woni ɓe titinkino gam to wi'e woɓɓe keɓi woɓɓe keɓay gawri maaro e sukkar wonno sonne kaden himɓe no gara no cooda neɗɗo fuu deedey e sembe mum hitani hikkade himɓe no gondi torra ñamdu sanne ceede du gala ndenne ko mbiyammi gomnati ni woni e ɓeyde yawrude yeeso iri sigila o heɓanmi
yedda abincinde du yeggabata cikin sekawlu
non wontiri har fila ko darto enɗan du hawritere leyɗe tubakoɓe union européenne noni hono leydi ingila wiye kan kayi hono heccikamɓe gaɗi hono cuɓak goɗon koɓe gaɗi forandom odu kondan holli wiide ke leydi ndi no hanta e wurtake eley dental leyɗe tubakoɓe wiyeten union européenne nde endam ndennene ka ɗum woni basinadu kondan ni ko ɗum wawi waddude hono sadormaji leyɗeɗe men afrique ɗum waddi ko fawar joni min jewdi mbiyeteɗo Hassan Boukari antirteɗo Abba o haalanan en kulle kulle ko sawi e nder fille ko darto wurtagol ingila e hawrtere mawne nde union européenne.
Et donc les premières conséquences pour moi c'est d'abord pour les Britanniques et les Européens.
Arana ngele hunde ko dum rimata kawoni leydi Angleterre e kawra leydi Europe sako leydi men balebe no wodi ko dum rimanta dun tama no wodi gamaral arana non jogi tingal andal kingal kawoni Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Magana no wodi ko rimanta leydi de ko ditide e gollidol e kawral leydi men Europe e leydi de gollidol latidon no ndara leydi Angleterre sako gollidon no wayi waylo jondo ko dum wawta rimande kam wadi sembe nimbe tefa wadde kawrital leede hano ko ndarta leede men hirnange e funnange hedde sengo afrika fu kawr leede fu no kolima do kawrital leede europe mun no kanata kawral leede afrika ko waydu faa rimude hano ko kawral leede europe wondiri hande no
pen peut aussi vivre les mêmes conséquences que l'union européenne vit aujourd'hui.
Non on tira fila ko min kal non do fila ko darto demal e leedi men Niger ni en jeewi e hembere sappo di don tan won ko hebuno hono fawar jondum ballaga har fila ko darto autirdiji kesi ciubaadi golladi fa moji dum wadi ko fawar jondu konda ni en andi wakkati bayl tagol wakkati di en nan non wadde sadorma sanna yaade en dunguji di non nene kay centre mawdo ton en nanami en du konda ni nokkure golde mawdo etende inara hawjinde fila majjum himbe mum gollo mudum mawben don no ngada golleje mawdi gam batte heba tawe autirdiji hebaama woodi no hanir en woodiri wanni to enda hono fawar jondu konda hono bandimin gondo to enda region enda mo maradi o wardini en yewtar majjum nani seket nenani
wakkati himbe kebanno sanne der demal awdiri di tawano illahi mamiraabe kamni himbe awanno misali awdiri gauri indirteni zongo e gero awdiri nyebbe indirteni lakade e awdiri bayeri indirteni mota maradi awitirdiji di fu no boya ko benda awitirdi gom no wada lebbi nay wondi lebbi joyi amma illa wakkati himbe bayri hettude ko wowano dum e ko kaden ko diyam wayri to birde no dan to biranno denno awdiriji kesi gom puddare mede awdiriji di goni awdiriji cubadi mojjinaadi faawodi jaadoji e dunguji meden hande ko Isa Haruna mawdo inaram famtini wi'i do majjini.
Les semences conventionnelles, c'est...
Audiri vitendi pe trois colondi, audiri si didi hauradom, audiri gauri vitendi zongo e gero. Dubi jetati wata indi gole, audiri lobirino. No wodi ndermairi jutundi, indi juta.
A cycle intermédiaire ou a cyclon.
Sarusi inaram mo maradi, no wodi nukure itane gam gollobe taikobe audiriji, gam wurtinde audiriji kesigo. Gollobe taikotobe be burtini audiri herigo. Indiradi J4 awdirdi wonno sonnane remobe mawbe gom gam be demadi di hedja himbe fu Abdoulaye Tounawo tawado der fedde remobe mawbe ardido fedde remobe mawne indirane Mahaz fedde kawjine demal e ciottul awdiri gauri bayeri e nyebbe ko o wi'ini
pour avoir la semence améliorée
seni de yidi haba awdiri lobirim sainde jomun sodi awdiri witendi J4 ton enda inerant mane ikrisat eri awdiri ndi illu ni awno di remirindi no hanirin no wawi hebde awdiri witendi R1 e R2 ndi bin chonirta ni fu jidda sonirati
qui en font la demande
amma bani ko awdiriji kesi di no jade dunguji meden hande bani ko idi dima sanne demobe leydi meden galano awade misali duubi ujunaji didi e sappo e nay ko wadata tonuji ujunaji tati awdiri indirteni R1 remobe gare codi dum do sababu gondo no hada remobe gare codadi ko Isa Haruna mawdo inaran wiini.
La première raison c'est que
Sengonga wadino wakati ko wallobe no nanga nomin pardon sen koji fawo e SNV e bandira dum jondo duda wallobe ben fu padake mballagaci mun nimbe ngala bawde ko yata soda audirije
les gens n'ont pas les moyens d'aller acheter ces semences
do der sarusi inaran gollobe burtina audirije kesi fadde mum en wurtinde audiri heeri fu seyto be jami remobe mawbe ben iri audiri diye he diye be kaja den be dara gese todi awoite be dara dimma diyan tobe tedam der cakantaraje den he ko wawi bonnude audiri din
dum wonno nene yewtal me hande pinnal do na studio kalangu sen jette bandira meden dum woni Ali Nyalli Umar Hamma e fawar jondu kondani keddi wadde ballagam ngaden habaruji faawodi en accidan o yashumana sina gam batte wadde habaruji hawsan ko assalamu alaikum balata jamwali
duje nyemeyi ya darle
tilaberi ya hadifa
kettine studio kalangu do radio mo
studio kalangu yaadu leedi Niger.